ckmusicpromos.com.
Blue Sky.
Chakwe fizuma, uka kula kokatila Mulo pa wazumia Kuwa birivanga wa monoko wa fuma Sam telling my bro wa monoko te wazuma Ngatitili broke with strokes on us Akambali zele bubati ya kwe like a bus You don't deserve juicy, you smell like trash Futi nishita panda tikankala na cash Atano tiku nilangiza ivory Started doing this game uya maigoli Manja ni mbanja banji ya Nicola Kutini pande manja Sininga pande beta vinikange Some of my friends put me on blacklist Nobody is perfect including iba priest Artist take a blow a sama itemba munche Situ sawa TV ya mashawa ilikuwa na munche Mulungu ndia mapasa bonse king imani Osa esa kusebenze sa juju big imani Everything gon be alright ina nguvi vute Chako na fasting and prayer juu singa luke Ndiye mwe ilili pachipanda As a guy life ikankala ti apanda But ikutempo overnight wenzo gona panja Si satana ni mulungwa na ni yanka So mukati wona tia peula ni shimwa ya mbo Tichita accuse ati
Tulima satanist
Nyamula koche kabuba
Tulima satanist
Walanda fievalia wali party Lobe baka kunyonga blati
Tulima satanist
Katule chulati ya walanda kopa Stati angana ikata go
Tulima satanist
Atewa ipeye na fereti Kutiche wa enze koma bezi
Tulima satanist
Nifala ya pasa la ula majini Nikakwira mapini majina
Tulima satanist
Nowadays mwaivala kona bama seti Muli busy muspread ya maruma ziya fake But I'm too blessed to stress about petty Issues no andene madali so ni plenty How did my success become your nightmare Muzambia ni samafuna muzambia ni asela Mbuna ya madali so ikaloka But people mama bela na negativity yuki ya kanonka Nilipena connect na beba pasa juju Life ni chest ni ziba chemo pangila move Muona mama bias ni wona mama mansion It only takes hard work, patience and passion Ndiye mwe ilili pachipanda As a guy life ikankala ti apanda But ikutempo overnight wenzo gona panja Si satana ni mulungwa na ni yanka So mukati wona tia beula ni shimwa ya mbo Tichita accuse ati
Tulima satanist
Nyamula koche kabuba
Tulima satanist
Walanda fievalia wali party Lobe baka kunyonga blati
Tulima satanist
Katule chulati ya walanda kopa Stati angana ikata go
Tulima satanist
Atewa ipeye na fereti Kutiche wa enze koma bezi
Tulima satanist
Nifala ya pasa la ula majini Nikakwira mapini machina
Tulima satanist
ckmusicpromos.com